Gavana wa banki nkuru mu ggwanga lino Dr. Mike Atingego alabudde ababaka mu palamenti y'eggwanga lino nsinga bagenda maaso ne beetantala mu mbeera yonna okuyisa ebbago ly'etteeka ly'obwetengereze bwa Uganda li sovereignty bill 2026 ligenda kulubunkanya ebyenfuna by'eggwanga lino. Omukago ogutaba enzikiriza mu ggwanga lino gwa Inter-Religious Council of Uganda gulabudde ababaka mu palamenti y'eggwanga nti obudde bwe bateeka ku bbago ly'etteeka ly'obwetengereze bwa Uganda li sovereignty bill 2026 babuteeke mu bintu ebirala ebinyigiriza bannayuganda. Government.